juke tattoos. I am a professional.
Tongue records forever, baby.
I am a professional.
Go shit. Million faces and faces, gate for lyricists to racist. Terrorists with it to bomb cause that's so satanic verse, tosh's it into tannic mizama, so come on the front. And it's a fall me cause one of the realest, illest, chillest cat you may see. Wanna just got Geronimo Platt cause manhood was my government, who is my land? Now move by my cane cause long time me a technique, could I change them plan? They can a drink of the Luther King cause
I have a dream.
My speaking style for unique, plain, Daryl like an arrow. And I need some Malcolm cause Professor Chucky Kucha gets on a funds like Italian, yeah. That's for politics, that's for matrix. Cause na pima mbali kwa mendo kishan in the sabu siku. Muda na usoma kwa jua ni ukweli. Na pause kama koma kwenye sentence. I'm the first and the second. Na ngara kama almas girls, best friend. Killing the drop, that's what I'm best at. Vyema na izi self expression. Less na man, more vision. Kama Nike, just do it. Sikupa kima tope kwenye hii dunia nguruwe. Wala si stop kiona red, na tough the daily bread. Sasa I'm fully paid cause mini zide bling bling. Magari peso kile mbacho hakiuzi kwa bei ya chin. And Mr. International Passport iko pink. Slete nyodo kaza Michael Jackson, bongo kuna sing. Panya vai miwani kimgezo takula carrot. You're the best of the worst and Sitaji group loves babu wengi ni materialistic. Neza rudi home kwa mama na ukola unalama lipstick. Secret scenes won't stay secret for very long. Najishim ni shimike cause na tokia mwanza. Home of the greatest rappers. Dr. Dandu comes first then. Napitia kuna mengi nimejifunza. Ruksa kunitoa ushamba kwa kile nisichokijua. Nitakuwa mjinga kwa sekunde kisha. Ngupi elimu ina umuhimu pale elimu ikitumika. Nalipo kwa vyote ambavyo vijui. Muda mwingi nipo soba, kazi na sala kama koba. Naamini Mungu ni moja ndio maana tena I'm so grateful, thankful. Ili nipate mema na tunifahamu. Wanaongea alichosikia, mimi nasema nachojua. Na so ugly flow iko handsome. So sin trip kama second class person. To call me from your first class mistake, hey. And I'm the best looking kama linen. Kiwa clean or kama juke, kiwa kwenye machine. Hip hop ni vilo na veish rap. Ni kilo na chufanya skola kufa zibuka usikia zidawa. Katikati ya jana na kesho hapo ndipo. Kuna muda kazi madeni kuzidi malipo mwiko. Mimi ni professional.